Eksodo mutu na ini. Chozizwitsa chachisanu. Kalira pa Zoweta. Pamenepo Yehova anati kwa Mose, lowa kwa Farao numuuze. Atero Yehova mulungu wa Hebri, lola anthu anga amuke kuti anditumikire. Pakuti ukakana kuwalola amuke, ndikuwagwira chigwiritsire, taona, dzanja la Yehova lidzakhala pa Zoweta zako, zakubusa, pa kavalo, pa bulu, pa ngamira, pa ng'ombe, ndi pa Zoweta zazing'ono ndi kalira woopsa. Ndipo Yehova adzasiyanitsa pakati pa Zoweta za Israele ndi Zoweta za Ejipito kuti kasafe kanthu kalikonse ka ana Israele. Ndipo Yehova anayika nthawi yakuti, nati, mawa Yehova adzachita chinthu ichi mdzikomu. Ndipo m'mawa mwake, Yehova anachita chinthucho. Ndipo zinafa Zoweta zonse za mu Ejipito, koma sechinafe chimodzi chonse cha Zoweta za ana Israele. Ndipo Farao anatuma, taonani, sechidafe chingakhale chimodzi chomwe cha Zoweta za Israele. Koma mtima wa Farao unauma, ndipo sanalole anthu amuke. Chozizwitsa cha sikisi. Zilonda pa anthu ndi Zoweta. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi Aroni, tengani phulusa la ng'anjo lodzala manja, ndi Mose aliwaze kuthambo pamaso pa Farao. Ndipo lidzakhala fumbi losalala pa dziko lonse la Ejipito, ndipo lidzakhala pa anthu ndi pa Zoweta ngati zilonda zobuka ndi matuza mdziko lonse la Ejipito. Ndipo anatenga phulusa la mng'anjo naima pamaso pa Farao. Ndi Mose analiwaza kuthambo, ndipo linakhala zilonda zobuka ndi matuza pa anthu ndi pa Zoweta. Ndipo alembi sanathe kuima pamaso pa Mose chifukwa cha zilondazo, popeza panali zilonda pa alembi ndi pa Aegypto onse. Koma Yehova analimbitsa mtima wa Farao kuti sanamvere iwo, monga Yehova adalankhula ndi Mose. Chozizwitsa cha 7. Matalala. Ndipo Yehova anati kwa Mose, uka, nulawire mamawa, nuime pamaso pa Farao, nunene naye. Atero Yehova, mulungu wa Hebri, lola anthu anga amuke, akanditumikire. Pakuti nthawi ino ndidzatuma miliri yanga yonse, pa mtima pako, ndi pa anyamata ako, ndi pa anthu ako, kuti udziwe kuti palibe wina wonga ine pa dziko lonse lapansi. Pakuti ndatambasula dzanja langa tsopano kuti ndikupande iwe ndi anthu ako ndi mliri, ndi kuti uwonongeke pa dziko lapansi. Koma ndithu chifukwa chake ndakuyimika kuti ndikuonetse mphamvu yanga, ndi kuti alalikire dzina langa pa dziko lonse lapansi. Kodi udzikwezanso pa anthu anga ndi kusawalola amuke? Taona, mawa monga nthawi ino, ndidzavumbitsa mvumbi wa matalala, sipadakhale unzake mu Ejipito, kuyambira tsiku lija lidakhazikika kufikira lero lino. Ndipo tsopano, tumiza, thawitsa Zoweta zako ndi zonse uli nazo pabwalo. Pakuti anthu onse ndi Zoweta zonse zopezeka pabwalo, zosasonkhanidwa mnyumba, matalala dzazigwera ndipo zidzafa. Iyeyu wa anyamata a Farao, wakuopa mawu a Yehova, anathawitsira mzinyumba, anyamata ake ndi Zoweta zake. Koma iyeyu wosasamalira mawu a Yehova, anasiya anyamata ndi Zoweta zake kubusa. Ndipo Yehova anati kwa Mose, tambasula dzanja lako kuthambo, kuti pakhale matalala pa dziko lonse la Ejipito, pa anthu ndi pa Zoweta ndi pa zitsamba zonse zakuthengo mdziko la Ejipito. Pamenepo, Mose anasamulira ndodo yake kuthambo, ndipo Yehova anatumiza bingu ndi matalala. Ndi moto unatsikira pansi, ndipo Yehova anavumbitsa matalala pa dziko la Ejipito. Potero panali matalala ndi moto wakutsikatsika pakati pa matalala. Choopsa ndithu. Panalibe chotere mdziko lonse la Ejipito chiyambire mtundu wawo. Ndipo matalala anapanda mdziko lonse la Ejipito zonse zapabwalo. kuyambira anthu kufikira zoweta. Ndipo matalala anapanda zitsamba zonse zakuthengo nathyola mitengo yonse yakuthengo. Mdziko la Goseni mokha, mokhala ana Israele, munalibe matalala. Ndipo Farao anatumiza nayitana Mose ndi Aroni nanena nawo. Ndachimwa tsopano, Yehova ndiye wolungama. Ine ndi anthu anga ndife woyipa. Pemphani kwa Yehova, chifukwa akwanira ndithu mabingu a Mulungu ndi matalala. Ndipo ndidzakulolani mumuke osakhalanso. Ndipo Mose ananena naye, potuluka mmizinda ine, ndidzakweza manja anga kwa Yehova. Mabingu adzaleka ndi matalala sadzakhalaponso, kuti mudziwe kuti dziko lapansi ndi la Yehova. Koma inu ndi anyamata anu, ndidziwa kuti simudzayamba kuopa nkhope ya Yehova Mulungu. Ndipo thonje ndi barele zinayoyoka, pakuti barele lidafula, ndi thonje lidayamba maluwa. Koma tirigu ndi rai sizinayoyoke popeza amabjala mbuyo. Ndipo Mose anatuluka kwa Farao mzinda nakweza manja ake kwa Yehova. Ndipo mabingu ndi matalala analeka ndi mvula sinavumbanso pa dziko. Pamene Farao anaona kuti mvula ndi matalala ndi mabingu zidaleka, anaonjezanso kuchimwa. Naumitsa mtima wake iye ndi anyamata ake. Potero mtima wa Farao unalimba, ndipo sanalole ana Israeli amuke monga Yehova adalankhula mwa Mose.